demu la dwale filisi jena chechigambo foro ne musenga yesu afute songa wena yeyozi kasinda lukoka katonda yamanya nadezo manawe afune bizibu yonda vijao leze demu wachi yesu kubanga fako wena yeyozi kasinda lukoka katonda namanya nadezo manawe wali wensonga okundokola yagala kase obulamu bwange zene bagenda mugena tule kwadyo naye zenge muwaki yesu mukwano gwange njagalira ddala wali wensonga okundokola yagala kase obulamu bwange zene bagenda mugena tule kwadyo Yesu mukwano gwange njagalira ddala olaba yamanya tasinda lokoka leka toloza amazima kiri kitya kankubulire ebyo mukama byankoledde bwenyimba ku linnya lya yesu bamalayika bakuba n'akalulu nanyanga omwenge laba mpitali jjuju nafuwete enjaga kandi wa lulango bwe tudda ku bwenzi kandi mukambwe nnyo naye nze ndi muwaki yesu kubanga yanziza bujja